all the name on the track.
Vita ni Sodoma Gomora, shepu katunika chora, yuwa ni umeme wa sora.
Oh yeah.
Kiyo ni kafunga bendi na vimwaga viji zenti. Mtama kukuni wengi usicheka, maneno haya jengi ogopacha. Kwa kimacho nini toka fundi saka poteza nati. Msumari gorofani toka nyaka mkandarasi.
Haridu hariba
natuwa nazidisha mbona bado chibu silipati. Mano mesha ni maliza miniweza miniroka wapi.
Itemesh
shuka chini baby turn around, tapina yo bikini katika bounce, baby bounce. Baby choro, choro, tete, nipandishe farasi ni bebe. Nyuma nako follow, follow, ilete, katavya mwendo kasi niwe kiwete. Kwake macho nanitoka fundi sani mepoteza nati. Msumari gorofani kakanyaga mkandarasi.
Fanya kama unapandisha mashetani. Chopeka juu chopeka na nani. Viuno senji tanga pangani. Kama vile unazungusha usukani.
Spectacular. Yo KGT mixed this track.